ebraico.
Ke mosimane o molemo, I'm a big hustler. Ha ke tsamaya bona star, ka gore ke apara. Bangwe ba mpona ba sia, ipotsa gore ba itira. Ka re ba beka, moremogolo wa ipeta. Ba le kenontsha na mapaletso, ka re a koya ke tshamekela. Mrepa mtona le meme machine, o kgale ke tshile ke iketile. Jaanong ke bine bontsi ba mpoka, le fa ba ipona ba kita ba nkgona. Ba leso ipoka, ka re ke artist, I'm not a racist, le fa ke tla risky. All these bikis ba bolela, tshelo kana bothata. Ga rena sepe ba ikgatha, ba ipalabela kgakga. Ba ipolela ma makgakga, they won't change this game. This thing has koi, ba dira seno sa boy. I have many enemies, I don't have energy. Nigga always scare me, watching me better eye. Always kissing my life, they wish bad things for me. And I think I can't forgive, I don't care about them. I don't give a damn. All these big are polela, silo kana bothata. Ga rena sepe ba kgatha, ba ipalabela kgakga. Ba ipolela ba makgakga, they won't change this game. This thing has koi, ba dira sengwe ga boy. I have many enemies, I don't have energy. Nigga always scare me, watching me better eye. Always kissing my life, they wish bad thing for me. Anything I can't forgive, I don't care about them. I don't give a damn.
He bana botshelo bothata bana. Bana botshelo bothata bana. He bana botshelo bothata bana.